Tape, Mike K. Mike K. Mike K. The Hit Master, DJ Mike K. Follow him on Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Mike K.
Mola haina makosa, uyu kampa boda mwingine berosa. Vuta subira ngoja mungu waje kutosa. Fiti na nana, sige uze changamoto. Maneno mwache minanana, dawa ya moto ni moto. Unanana, wako wala sema konde atapotea. Konde atapotea, jeme kati ya gia chombo hiyo inapepea. Chombo inakula kwa jasho, nipatacho na ridhika. Subiri kesho, zamu yangu itafika. Nena wambi, wambi, hey, I need to wait, I need to wait, I need to wait. Hapa nilipo kesho ya msiku.
Wenzako wana kuchukia, tena wamepanga kukubania. Istoshe wao ni matajiri, kusigari wetu mia
kuwakiri. Sina kasifa za kujisifu najua, kila kukicha kwa Mungu naomba dua. So nazidisha ili nizidi tusua. Wakinifunika kesho nitawana wa mchanga hauzikwi, unaubadilisha makazi. Uwezi zibariziki, mure utaki na kula makazi. Nipatacho na ridhika, unasubiri kesho. Zamu yangu itafika. Nena wambie, wambie.
Tungi mbaya, yule dada ananga malaya. Anaishia pabaya.
Hainishtui, hapa nilipo kesho yangu sijui.
Mike K is my name, music is my game. Molto sana. For more information, holla 071-478-4838.
I hope you're happy now. I see you flexing on the ground with your sponsor, Susanna. I hope you're happy now. I see you change your skin color and your hair is longer now. Now call na pali Ambrocando ya Champs-Élysées. Ukitesa na kamini, yeah, 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 yeah. None of my business. And I see you in London, silicon on your bum, shaking what your doctor gave ya. On your worst behavior, Susanna Van
Der.
hizi siku kucha mina dua. I send ya kilini moyoni bado we wanizuzua. When are you coming home, Senje? Tell me, are you on your way? Kife tukipenda na Kiromeo na Julia. I send ya nakosa usingizi siku kucha mina dua. I send ya kilini moyoni bado we wanizuzua. When are you coming home, Senje? Tell me, are you on your way? Kife tukipenda na
Kameni pequeña, kameni gusa kunako, kunako. Popua macho, macho. Kanafanya makusudi, kama kataki pipi. Kanafanya na kwenda rudi, boda boda piki piki. Kanipandisha midadi, nikuona piki ya zikari. Moyo mpasuko radi, papigo mbio bila ya idadi. Jepu lake la nikiminaji, mtoto na nimalisi ya mtaji. Akili kwa kiasi chaji, atapata paka mamfamaji. Teke te Kenya,
te Kenya,
kani teke te Kenya,
te Kenya,
aminishika kwenye paja,
te Kenya,
namtaja taja,
te Kenya,
teke te Kenya,
te Kenya,
kani teke te Kenya,
te Kenya,
aminigusa kwenye kwako,
te Kenya,
yani mara uko mara hapa,
te Kenya,
kani te Kenya, te Kenya katoto, kamini te Kenya, te Kenya katoto, kani te Kenya, te Kenya katoto,
my boy,
te Kenya, te Kenya katoto.
Nikika te Kenya, kana te Kenyeka, yani kana cheka cheka, kameni te Kenya, kana vitete mesh, wamikitonga sekenke na sereleka.
Te Kenya,
mikono yuka na mabaho,
te Kenya,
upepo suku mangalao,
te Kenya,
ukizungusha mama na pagao,
te Kenya,
adibirika la mwaga kahawa, ukikati kakigugumizi, Masai kanipadawa nisha tafuna mizizi, wanidatisha kichizi chizi, yani natapatapa na shindo kupiga mbizi, pina mugongo. Ukunje mikono, tuende taratibu kama kono kono.
Kukukishingi, shingi, kukukishingi.
Kama muzika goma kwenda.
Kukukishingi, shingi, kukukishingi.
Kizombi nina toka milenda, kani te Kenya.
Teke te Kenya,
te Kenya.
Kani teke te Kenya,
te Kenya.
Aminishika kwenye paja,
te Kenya.
Na mtaja taja,
te Kenya.
Teke te Kenya,
te Kenya.
Kani teke te Kenya,
te Kenya.
Aminigusa kwenye kwako,
te Kenya.
Yani mara uko mara hapa,
te Kenya.
Kina mugongo, kishingo weka juu. Kunja na mikono kama kangaru.
Kuku kishingo,
kishingo. Kama metinyonga
Mike K is my name. Music is my game. Molto sana. For more information, holla 071-478-4838.
Them a care much me. Why you them walk up here getting up for me? Drop it down nicely.
What are you stopping at this thing?
Everything I read.
Kisha waroge minde chapa chapa twatwa tukakijana Nairobi gana waka waka macho na bidifniki na noti na kutakataka bakwanza lazima nibishe hodi Nadhani mimi ni Meru vile vas na chana. Hey yo Jones na nasikizi umekombraska sana. Nadhani utaniweza buda baska zana. A devoted member kwele kanisa ya pasta ngana. So kinyo hilo apantaka. Ni mari mnami bata na haga na kamjaka. Na kuna nsaka no jomali unezakan pata. Yoni pate after pata singyo wana run after. Kahaja beba minda pita tu. And I try to trap a kitu tu nona ni mshipa tu. No disrespect me no jisisi choma picha boo. But if you don't got a booty then sama honey sister tu. Blessing nazo tumesunda kwa kibenje. Staying out of trouble atutaki lala stenje. Isiguli mavado panu tembe na kirende. Na hatu pendi maskando so seti mbali kamenje.
Hey yo boss mina piga kiras. Red sun for me dimples give me the glass. I'm your promoter si watu nani kwa mcash. The one that sees you rusha rusha tukifika babash.
Kata 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 kata
mpaka chini.
Bend and have your wine and have your cut and have your bend. Press your body back on me, my girl, and make you train. Hard girl, I want me, but I you, me, I defend. So pull up on me, body, rub it up and descend.
We never have no side chick because you are the main. Cause everywhere me go, the girl, I follow like rain. No need for worry, cause you, me ready, insane. Let's on and on me, dipples with another hand name. Girl, just chuck up the chain, chuck up the chain. Chuck up the chain, girl, chuck up the chain. Girl, chuck up the chain, chuck up the chain. Chuck up the chain, girl, chuck. Bravo 01. Tata, katika girl, tata, katika. Katika gal kata, katika gal kata, my gal just kata. Katika gal kata, katika gal kata, katika gal kata, my gal just kata. Katika gal kata, katika gal kata, katika gal kata, my gal just kata. Katika gal kata, katika gal.
Red sun and no me dimples.
Kata, 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 kata.
Mpaka chini.
Kata, 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 kata.
Nyonga mpaka chini.
Kata, 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 kata.
Hey, mpaka chini.
Ukipata nafasi
tukumbukane. Nitalipa boda boda. Achana mwendo kasi usijivane bane. Aha. Ewe binti maringo, sijui wanisikia. Pendo lako nicheze bingo, wenda nikajishindia. Mwazako bado nko singo, pendo limenichachia. Uwe suka niwe tingo, nyoyo iwe abiria. Nafsi unainyongonyeza. Sila moyo shambulio. Nifanye chipsi chombeza. Japo mionje onje mwezio. Penzi linanilegeza.
Sonona sonona.
Eti linu tapata nafasi.
Sonona sonona.
Oh baby yoyo. Nambie basi.
Sonona sonona.
Nafsi nyonge. Naishi kwa wasi wasi.
Sonona sonona.
Beba wangu moyo. Mwepesi kakaratasi.
Sonona sonona.
Wino wakalamu ya penzi langu. Chimba shimo unizike kabla ya siku yangu. Hakuna sejua matatizo ya moyo ukipenda. Unanifanya mwana sesere kunichezesha. Mimuoka macho usoni. Sijashikwa na kwikwi kima sihara. Sema niandae vi popcorn. Unyonye na vipipi vya duara. Nafsi unainyongonyeza. Nahisi la moyo shambulio. Nifanye chipsi chombeza. Japo unionje onje mwenzio. Penzi linanilegeza.
Sonona sonona.
Eti lini utapata nafasi.
Sonona sonona.
Oh baby yoyo. Nambie basi.
Sonona.
Nafsi nyonge. Naishi kwa wasi wasi.
Sonona sonona.
Kwa wangu moyo. Mwepesi kakata.
Yumba. Yumba.
Yani darasa na kule boy.
Yumba. Yumba. Champion boy.
Mike K is my name. Music is my game.
Ipinde pinde kama
nyoka. Moto sana.
Pinda mugongo ni bebe. Nisije nikadondoka. Oh na 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 na.
Jali na pita pita samahani sister. Macho kama unanita mekorea shisha. Mwaga mapicha picha ya sambai insta. Yani kesho kukicha jana kama fita. Suruari pare viatu kule silale lale kam kao tule jetu kufunze kozi ambazo uwezi kupewa shule choni kutunze baby uwezi fanya kazi ya bure ukiwa na king agiza tutaletewa kiwa queen kwenye joto tapepewa nyongeze nyongeze nishanogewa napenda kuyumba yumba kishalewa
asema baby ya pokati ata mabubu wanatoaga sauti baby ya pokati ata jambazi suguri na pigaga saluti
stop twende taratibu kama unasinzia
yumba yumba
kiwa kalibu unakumbatia
yumba yumba
twende taratibu kama unasinzia
yumba
ana say
yumba
liye karibu unakamatia
yumba
ana say
yumba
una na na na
funga funga mishkaki funga na opaki rumba taki taki dore gumba happy yumba juu yumba chini yumba katikati yumba yumba mwili kama umelegea nati samani namba unayopiga haipatikani umepotea uliza google takuparamani kama unachoki ota mbao payangani wapasue alde wingi ukae ndani bado na wagongea ngongo na kumaria mchongo na washushia vigongo mevalia usongo kwa mangoma msondo uongo anajua mungu mwenye mbingu alde na udongo mseka sema sense magosha mpera mpera na meba sanchoka na nyuma kafunga tila
tuli asema baby ya pokati ata mabubu wanatoaga sauti baby ya pokati ata jambazi suguri na pijaga sauti
stop twende taratibu kama unasinzia
yumba yumba
kiwa kalibu unakumbatia
yumba
yumba twende taratibu kama unasinzia
yumba
ana say
yumba
liye karibu unakamatia
yumba
ana say
yumba
una na 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 amechanganya kushi na nyaki
wale wamembeba
DJ Mike K
pesa sauti ya mitonyo natafuta sio kibisho mwanga wanateseka na kuchonga midomo sijali na wafungia vio I make million million the more you hit the more I make more billions yeah. Which a man chili man niko Oman na kula zangu biriani wanaroga upate kidogo ukipata wanakuwa mbogo kumbe wanakula mbaki sogo amwaka huu atotaki shogo Atu cheki na kima tu sijevuna mabu Ukikosa heshima ujue na kuzingu Mke na mpa pesa we unaleta mau Saa ukijilengesha nikikamata na uwa
Mama kamba wana niloa Kozi pene kata paloa Mama kamba wana niloa Kozi pene kata paloa Mako, polo Waimona abi onda teile Mako, polo Waimona abi onda teile I keep a distance I cover this dance, oh, oh, I keep a distance, I cover this dance, oh, oh.
Started from the bottom, now we here, to Nazib make big money to I say, ariye kutu mfate uko juu, singo jena, na utapo fika juu, kaza kamba usilege.
Inatetema, oh, inatetema, Zambia inatetema, oh, inatetetetema, cover this dance down, paka whiskam, soba baka chicha, vista paka twitcha.
Yo, I'm a ghetto, I'm a hero, call me Willo, check it still out. Mia bila zero check, sasa naito hero. Read between the lines, hera, I'm a hooligan. This shit is flammable, you better run.
Mugerina janja munga tukibao. Usipana nishe na opusi wa. Selecta fanyo cheza jena kikibao. Wacha kichune tutu speaker, kina bamba.
Mama kamba wananiloa. Kozi pene kata paloa. Mama kamba wananiloa. Kozi pene kata paloa. Mako, polo. Waimona abi onda teile. Waimona abi onda teile. I keep a distance. I cover distance. Oh oh, I keep a distance. I cover distance. Oh oh, yo, they're not ready, nah nah, they're not ready. Step up in the place, they drop the confetti. They're not steady, nah nah, they're not steady.
I been with that KK, I ain't talking Betty. But money never rude a man. The girl don't wanna do the man. Pull up in a new sedan, goddamn sue the man. I apply pressure on those that I pressure. And those that I tesha, that event guy Fisher. Mama, have you noticed? I've been pushing for this. From a pocket list of raps, I've been trying to flow this. They won't try to blow this, but I ain't rapping for them. They won't try to flow this, it's never popping for them. Drop it like voodoo, chaka chaka doodoo. From the west to the east, feeling like Zulu. Why you fool a fool? They love the way I raise the bar to the roof. I've been feeling monga name Mbulu. Hotter than a move on. Run the track like a road run. See some time, but we're not done. Keep a distance to some mud, mud.
Mama kamba wana niloa. Kosi pene kata paloa. Mama kamba wana niloa. Kosi pene kata paloa. Mako, polo. Why you mona ambi on a daily?
DJ Mike K. Mike K.
To the ladies, you got
them. Mwaka kumba vikamilifu, yeah. Black beauty umewaka, mama umewaka. Umbo lako nyembamba, yeah, yeah. Mwana tami tumba inaka, mwana inaka. Usijimusi makalio, baby. Iyo ndogo na napenda, minapenda. Chuchu za kondongo katomato. Mina penda ndogo, wana penda light skin. Mina penda chosi, nyi bleach mikorogo. Mikorogo. Unaona penda bigi, mina penda ndogo. Wana penda light skin, mina penda chosi, nyi bleach mikorogo. Mikorogo. Ase kupenda ulivyo. Ato kupenda tonji chubwe. Unyi chubwe. Ase kupenda ulivyo. Napenda ndogo, hey. Wanapenda light skin. Minapenda chosi, nyi bleach mikorogo. Mikorogo. Unaonapenda bigi, minapenda ndogo. Wanapenda light skin. Minapenda chosi, nyi bleach mikorogo. Mikorogo. Ase kupenda ulivyo.
January to December. Promise to love you. Always be there for you. There's nothing I wouldn't do for you, yeah. Promise to love you. Always be there for you. There's nothing I wouldn't do for you, yeah.
tomato, sweet like a mango. Kuto ni mpo macho, I wanna be a jango. Unapokata ya nshe, kisiki no peta nshe. Kuna nipanda mashita nshe, unabonikanda kifuwa nshe. Mokiwa ndati, nataka nigusa mukati. Mende kadondosha kabati, ndege kangusha manati. Ama kawaindati, nataka nigusa mukati. Mende kadondosha kabati, ndege kangusha manati. Yani unanichanga.
Oyoyo, oyoyo, sawa sawa le. Oyoyo, 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 sawa sawa le.
Mike K. Mike K.
Fanya kama unacheza isoko. Binuka binuka basi isoko. Fanya kama unacheza isoko. Binuka binuka basi isoko. Binuka binuka isoko isoko. Maria ni kuonge mahela. Mahela. Fanya kama unacheza isoko. Binyuka binyuka basi isoko. Fanya kama unacheza isoko. Binyuka binyuka basi isoko. Tingisha mingaza ukitetemeka. Safisha kiwanja inokoma inatesa. Togo poko ndani ukisema unanyesha. Nipandishe mizuka nyongeze mapresha. Baby dumi kokonati sokoto. Ikune kama nazi sokoto. Ikaze kama nati sokoto 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 sokoto. Baby dumi kokonati sokoto. Kama nazi sokoto. Ikaze kama nazi sokoto 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 sokoto.
Yemi kama kesa o baby baby. Odeji kakarate baby baby. Ali baby bate baby.
Fanya kama unacheza isoko. Binyuka binyuka basi isoko. Fanya kama unacheza isoko. Binyuka binyuka basi isoko.
Mike K. Mike K. Mike K. Oh,
yeah.
Uno. Everybody say uno. I say my uno. Everybody say uno.
Hey. Uno likite puka. Uwezi kutembea. Masai ukaruka. Analinenyekea. Chumbani kwenye shuka. Lina nitetea. Mzungu kawehuka. Lime mkolea. Laki makone, laki chaga,
yeah, laki chaga.
Mungine adi wanya pombe ndo nalimwaga,
yeah,
yeah. Wima wima, inatokea Kongo. Sinorilegwa jima, alimwagia kondo. Uno, oh, 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 oh. Dina wao kwa makaha baba. Kuna walongo wa meno saba baba. Ili mtuwa hechi baba. Yani A, B, E, O.
Uno, everybody say I say my uno. Everybody say uno.
Hey, uno. Za mikando kama hautaki.
Uno.
Pinde kama unakanda chapati.
Sema uno.
Basirizo mbusha hati kwenye baki.
Uno.
Mangate basi kata taratibu utibu. Usijepata ajali.
Unola chibu chibu, ninamkondesha zari. Unola reisi, alinaga mifuba. Ukena DRC, kuna faribuba. Ah, popote wanalimwaga, yani kinaga ubaga. Wejaribu kuchunguzaga, unondoli nalegeza chaga. Dina waokoa makahaba baba, kuna walumu wa meno saba baba. Ili mtoa hechi baba, yani A, B, E, O,
Uno. Everybody say Uno. Asema Uno. Everybody say Uno.
Nilichopata nikiomba walisema kitakwisha. Nikitoa shukurani hadharani wakasema najigamba. Hao binadamu walinipa wiki. Sasa imepita miaka bado wanasubiri. Kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Si kelele ni maombi. Ni maombi. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Si kelele ni maombi. Ni maombi. Hoya hoya hoya. Magoti nipige, niweleze jinsi alivyotenda katika maisha yangu. Kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Kazi ya Mungu kweli haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Si kelele ni maombi. Ni maombi. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Si kelele ni maombi. Ni maombi. Maneno ya wanadamu yalinilenga kama mishale. Ila Mungu hawezi kubali uanguke. Alichoanzisha leo lazima atakamilisha uwe. Kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Kazi ya Mungu kweli haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Si kelele ni maombi. Ni maombi. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Si kelele ni maombi. Ni maombi. Si uchawi ni maombi. Oh, si ulevi ni maombi. Si kwa nguvu zangu mie ni maombi. Si kanani akata ni maombi. Oh, ni maombi. Oh, ni maombi. Ni maombi. Oh, si kwa nguvu zangu.
Mike K is my name. Music is my game. Moto sana.
Anitoa bongo nimefika mpaka China toto. Zipuka kishumkama. Amenipa lunch nimekula mpaka dina hii. Santana, Santana. Kitandani maji maji na pambana. Kana inama, kana inama. Kana voi yuko taka maua sama. Kwa kwiri kwiri, siko pesh, siko pesh. Kama pambiri mbiri, sina break, sina break. Nakandu ndesha mwiri, kitenes, kitenes. Kameni kiri kiri, imara kes. Asa nioneshe yari chokupa mama. Sugua. 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 Mama we. Sugua. Sugua.
Udi, 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 udi. Atatoka kugudi, gudi, gudi. Mudi, 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 mudi.
navyo tatafuna kama fudi.
Oh yeah, katoto ya ni dosa lale. Nakapa fishi kambale.
Kibidu bidu.
Oh,
bindu bindu. Yani nakachimbu chimbua. Nambandika bandua.
Oh da da da.
Yani kama gaga limekoma kwenye gu.
Subua. Sugu, sugu,
mama we
sugu. Sugu, 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 sugu.
Oh yeah, baby, what you want?
We know what they
want. Deep, 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 Mike K, Mike K.
Unataka benzi ama unataka benzi? Oh, mama, asi ukitaka benzi nifuate twende hivi. Mama, mata, nikupalilia kama kuku wike. Mini kijana bomba, utanipendeza na kwenye duve. Hey, yeah. Siri zikigonga na utafahamu siri ya hii duve. Oh, mama, malikia ni kamate mugongo. Na mini kwa kamate mugongo. Niendeshe ka bicycle. Na ujuzi wa jua kali. Yes, I don't lie, lie, lie. Niwe mina die. I swear I don't lie, lie, lie. You and me na die, die, die. Ma ooh, mama, mama, mama. Ma ooh, mama, ma, ma ooh, mama, mama, mama. Ma ooh, mama, ma, ma ooh, mama, mama. Ma ooh, mama, ma, ma ooh, mama, mama. Ma ooh, mama.
Niko penda ma sheri sheri, niko tafuna kapikichi. Niko bebe ma baby baby, tufike paka kileleni. Amini naposema na kupenda, amini naposema na kutilo right.
I love the way, I love the way you
take it down low.
I love the way you
take it, take it down low.
Give it to me baby, take it down low. Umuliza mamuliza
mamuliza, take it down low. Niendeshe ka bicycle, na ujuzi wa jua kali. I swear I don't lie, lie, lie. Niwe mina die,
die, die.
I swear I don't lie.
Kibombastic mama,
lambe design gani?
Nikubebe
design gani?
Shire kumogongo,
oki majesty.
Shire kumogongo,
mataika.
Shire kumogongo,
nifunge vao.
Shire kumogongo,
mkironado.
Shire kumogongo,
baby fantastic.
Shire kumogongo,
you're my fantasy. See, 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 yeah.
I swear I don't lie, lie, lie. You and me not die,
die, die.
I swear I don't lie, lie, lie. You and me not die.
Ma ooh, funny you feel. Ma ooh, kupa pensi. Ma ooh, if you feel, feel. Kupa pensi. Ma ooh, mama, mama,
you make me feel.
Ooh, mama, ma, ma ooh, mama, mama,
you make me feel.
Ma ooh, lambe dizangani.
Nikumogongo,
lambe dizangani.
Nikumogongo,
oki majesty.
Nikumogongo,
bad beats on the beat.
Bassy baby, give me two. Bassy baby, give me two time. Bassy baby, give me two time. Please, baby, give me one time. Bassy baby, give me two time. Please, baby, give me one time. Yeah, give me one more time.
Tundula sindano kapita farasi. Ndogo pango amelo wa bahari. Tundula sindano kapita farasi. Ndogo pango amelo wa bahari.
Mtoto fundi flani toka Tanga. Mauno flani ya kimanga manga. Anajua yani moto fire. Fire whoa.
Majabu na mabudu kachanganya. Anajua kama danga yani moto fire. Mama fire oh.
Can't get enough. Baby you know that I can't get enough of your love oh. The way you whine you blow my mind. When you do me that, do me that, you know, when you do me that, do me that, you know,
basi geto mapema. Yonko mwenyewe nina wapo masela basi jo. Jo basi geto mapema. Yonko mwenyewe niko maela basi.
Baby, you got me going crazy. You know that I can't get enough of your love. Can't get enough. Baby, you got me going crazy. You know I can't get enough of your love. I can't get enough.
When you pull me, I chug a lick a lick a. We chug a lick a lick a. When you pull me, I chug a lick a lick a. Yeah, you chug a lick a lick a. When you pull me, baby, I chug a lick a lick a. We chug a lick a lick a. When you pull me.
Is my game Moto Sana.
Yeah.
For more information, holla
071-478-4838. Pressure sina, ugonjwa sina, jina lako ninalo, wepo wako, tulikuwa wangu zima, nona giza,
kinachotaka
nyuma, alio yo yo, yo, na kumisi,
tena,
tutaonana, hata Mungu akipanga leo, nikufe kesho, tutaonana tena, kesho liamba waniweke kwa mchanga nikufe kesho yo yo alio labda nkukumbushe nilipo kuvishe pete ulisema machache uniachi mpaka nife mara ngoma sina
sina
pressure sina ugonjwa sina jina lako ninalo uwepo wako ndo ulikuwa wangu zima mimi naona giza
kinachotaka
alio yo yo
yo
na kumisi
tena
tutaonana hata Mungu akipanga leo nikufe kesho tutaonana tena ifike kesho liamba niweke kwa mchanga nikufe kesho ya yuna alio
Fuli babalao, makonda babalao, wasafi chamalao.
Boma kuboma ni kopo kopo, leo ndani twakesha bobo. Wata sambazia koko moko, moja baridi moja moto.
Mechoka eti,
awapi,
mnataka lala,
awapi,
tungili mezidi,
awapi,
tuzime muziki.
Satuende jisambu gile, sambamba, apo vipi na bamba. Ino gile, inatamba, basi chani kamusamba.
Wataweza kweli,
awapi,
kushindana nasi,
awapi,
atawa kiungana,
awapi,
matusi kututukana,
awapi.
Dangote babala,
babalao,
simba babala,
babalao,
Chibu babalao,
babalao.
Mondi babalao,
babalao.
Eh, zombi babalao,
babalao.
Magufuli babalao,
babalao.
Mwakiembe babalao,
babalao.
Wasafi jamalao.
Ati mselema, ati cha selema. Mambi nyengema, lishimo metema.
Amefosi bifu msela leko. Amebaki masona neko. Kwanza kujagati, kisha kuwashati. Chesa kama monkey, bunjo kidangi dangi. Hey, tumewachapa
kidude,
akichomoki
kidude,
kimewanasa
kidude,
wana tapa tapa
kidude.
Chise karobotan, 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 chise karobotan.
Dangote babala,
babalao.
Simba babala,
babalao.
Chibu babala,
babalao.
Mondi babala,
babalao.
Eh, zombi babala,
babalao.
Magufuli babala,
babalao.
Majaliwa babala,
babalao.
Wasafi jamalao.
Zuka ukipanda na ile shate na vua. Zuka ukipanda na ile bukta na vua. Jamali na vua. Mama na vua. Tiziru na vua.
Timbe yo.
Pacificateur jusqu'au bout, Vital Kameni. Yuma no gagat, Zoba no gagat. Yuma no gagat, Zoba no gagat. OLK, initiative plus. Toza Golia, Toza Gomela, Toyena programme. Lidje, Lilie, Lidje, Lilie, te yope, Bapesa ya. Kilo Bounda, Jean-Paul Bichweka. Obani Boulona Dize, Olembino na Douze. Talabaninga ba continue, Nasima Tango Azale. Yope Bafouta ya.
La Haute Dame Elga Elegance.
Yope Bafouta ya.
Salomon Ben Salomon.
Yuma no gagati, Zoba no gagati. Yuma no gagati, hey, Zoba no gagati. Le MVP, MVP, Serge Ibaka.
Okay. Oh yeah, Sukuma, ouais, Simba na washa moto. Sukuma, ouais, ambia walale watoto.
Asa cheza shubaka yoko, sayoko, yani tambo na chambadoko, moko moko.
Taka jo
wape
kombesha
wape
nyuno ya kwenye cha
wape
nyongesha
wape
oya mateka mikono juu yambu shusha chini leta tena juu shusha kwa kiuno
tunanyatia nyatia za kunyatia nyatia tunanyatia nyatia za kunyatia nyatia tunanyatia nyatia za kunyatia nyatia.
Excellence ZK, la fondation des NT plus forte. Parfumerie Stéphanie Napoulman. Boss.
boss, Mama Dangote. Le grand Don Mendes,
le président de Obina Mungu, VIP Sans, Albert Mboyo, mon vieux.
DJ Mike K.
Molodoy leader.